wache kukaa chini. East Africa mpaka Afrika kusini. Jua mziki josiki dogo Yashinski mafiki zolo. Wangu mtu shona panzi, mabebeza shona panzi. Nakumbuka time siku hata na ndururu, sign code TV na rapia na kizulu.
Dale.